tulina mize, tulina mize, tulina mize, ya kusinza mkama. Tulina mize, tulina mize, tulina mize, ya kusinza mkulabe wange. Kane sekelenze, ho ho, kuhuwa na tomo mani. Ebyo vyo koli mo koli mabia bwelele kuba mabeka wange. Kumibwazi mulaiko, atemu maso kulembe wa mighty God.
Mukama,
kiriza mukka,
vuga, 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 vuga mukama,
kiriza mukka,
vuga, 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 vuga mukama,
kiriza mukka,
vuga, 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 vuga mukama,
kiriza mukka.
Kanda bikola mazina gomunene, tuswazo mulabe tutende baba. Jesus fire the stand fire burn. Kona lumba chusa isio tani vinyongkondo. Bifekela kawaka wawaka wakanti ya ye besti hila. Tongamba kutongkona kuwemba. Tenda muka mateka muna kajanja kubaya. Tufula bebe bitulibana. Sorry enemy fetonyo mirabulamu. Buzi wubo kalife kubira na milembe na yeche. Gumile kubaye utandi kwa muka machakole vinene visinga o.
Kale vuga, 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 vuga mukama.
Sikiriza muka,
vuga, 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 vuga mukama.
Sikiriza mukka,
vuga, 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 vuga mukama.
Sikiriza mukka,
vuga, 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 vuga mukama.
Sikiriza mukka.
Si vya chance, just kumuwa mutima obukosi. Sakata muziki wa madansi ye,
wa madansi ye.
Mukama kola bikuru obukosi ye.
Of course, ye kale.
Zinila mukama mga boso bola. Situka mutebi wa matunye nyemu. Toba, toba, toba munangu laba. Toba, toba, toba munangu laba. Sindogo mempologo maya yudago lolo. Mkuno kolabo labi bankese.
Oh, mulabe wangu kutomanyi. Mulabe wangu kutomanyi. Oh my God.
Vuga, 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 vuga mukama.
Sikiriza mukka.
Vuga, 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 vuga mukama.
Sikiriza mukka.
Vuga, 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 vuga mukama.
Sikiriza mukka.
Vuga, 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 vuga mukama.
Sikiriza.